olo e mafuta male SBS Samoan. Sa nola tuputa mai taio Elisabetta le lua, I le tūlanga na iei ngālu ngālu le nei tau sanga lua afe se fulma le iwa, ma ua wa ia o se whaamatalanga ua whaia wha tatau I le mata upu wha ingoina o le Brexit e pei ona vāvāo ai fo I lea mālo, ai le ngata I lea o le mata upu e wha tatau I a Prince Edward po Pelanise e te wati, ma lona wha soromuri ese mai I maona tiu te wha ala waitele, talu ai le mata upu nāria e ailona suafa I le la whai ngā womaleli o Jeffrey Epstein. O le lau ngā loa ia whaletau sanga le tupta mai tai, nā o fiei manisi o sāu noanga e whaetatau I le tāua, o le whaiauni nei stepu laiti e māfuai ni suinga tetele. Ai whai wailan sāu noanga I lona tāua, o le ātoanga o le lima se fulu tau sanga, o na mawhai le tangata soifua, o na savalia le masina.
As a child, I never imagined that one day a man would walk on the moon. Yet this year we marked the 50th anniversary of the famous Apollo 11 mission. Millions of us sat transfixed to our television screens as we watched Neil Armstrong taking a small step for man and a giant leap for mankind, and indeed for womankind. It's a reminder for us all that giant leaps often start with small steps.
E maasani nama I tausanga teitasi o nga au fiai ne launga lea le tupta mai tai, se fe au fa lea nganga, ma ole nei tausanga wa ia fea ai le tāua wa oa onga, ma fa ta ita inga na faya Yesu, a toai manai mea fa tau wa ai peo le fa tua tua, ma le fa moe moe, e ma faya yo na onu sa ia ni fe ese ese inga wa au tausanga, a toai ma le onu sa ia ma faya I, o na maua le nofo fia fia, ma le fe malama la mai.
The path, of course, is not always smooth. And may at times this year have felt quite bumpy, but small steps can make a world of difference. And as we all look forward to the start of a new decade, it's worth remembering that it is often the small steps, not the giant leaps, that bring about the most lasting change.
Na sāu no foi kui ni en sapeta, I papo lenga olo ia ima whaatala noa ngai whaatatau I suinga o le tau, ma ua ia ave ai le whaamalo ma le whaaftai I tupulanga talavou, ona o le lātou fina wina pea o le nei mata upu, a mai se lawa ngā yo inga sa whai e le tau sanga le nei, lua afe se furuma neiva.
The challenges many people face today may be different to those once faced by my generation. But I have been struck by how new generations have brought a similar sense of purpose to issues such as protecting our environment and our climate.
I le launga o le kirisimasi e le tamapa ia Pope Francis, na ia tatalo ai ia maua se fi le mu ma le ngā le mulemu ngō fie o loto tangata, ina ia mawhai ana fesoasoani I le tele o le maumea le tonu I le lalolangi. Na ia talo sangai mo se fi le mu le tele o vaenga o le lalolangi o loo ia I pefetaua inga, mai se lava I se sae tutu tonu o Venezuela ma Lebanon, a toai mafetaua inga I le tele o atunu u Afrika. Wa ia wala awai mo se fesoasoani I le mata upu I Lebanon.
May Christ bring his light to the many children suffering from war and conflicts in the Middle East and in various countries of the world. May he bring comfort to the beloved Syrian people who still see no end to the hostilities that have rent their country over the last decade.
O ia sāu noanga uma ua whaia mai I le mai ai o le whamana tuina o le kirisimasi Australia o le Boxing Day e māsani ei le atunu I whai ngā whātaunga tu ngā waa ma kirikiti. O lo ofta ua ina e le au whai o loa Australia pe amalelua te simalelima piliona na whao ngā e tangata whātau mua lātou whātaunga I le mai ai o le kirisimasi.
I think the big difference this year was the Black Friday Cyber Monday sales. We know that there was a big increase on the Black Friday sales particularly. We don't know how that will impact on Boxing Day.
Whai maile o fisa sili o tūrisi ma whimilanga inga mea Margie Osmond o aso nei, wa le na o whale o loa o whai ei whaatau ngā tangata, ai wā o fi ai ma whaatau ngai nunga o pengata whai langi, ma o matua ta tele lama lea.
The vast bulk of people now do a mix. But there is no doubt it's something like 36% across the country who would prefer just wholly and solely to go to bricks and mortar, that these sorts of shops are here to stay. And it is all about the experience when you come shopping that makes it a great thing to do on holidays.
O le tūlanga fo I lea sa whaatino e nisi nei o le au whaatau e sa iri soro fale o lo pa uai o loa e peono lātou mori mawai mai Parramatta.
I could find a million things I'd like, but too much money now.
We got a watch. It cost us like $900, but it was the original price was $1,600. So that's a huge saving for us.
O le tausanga nei ufa amina tuai le fitu suli matusanga o le tuunga wa awhaila o le Sydney to Hobart, ma alo iei lawa fo I le popolenga o I la tolo tu ufaatsiel nei faa moe moe I le asu, ini nai asa o lumana iai, e ono a afia I tau mwhainga I le tuunga.
There are some large fires through the ranges, through eastern parts of Victoria, which has been leading to some thicker smoke. It's been mostly kept over land. But when we see those northwesterly winds shifting westerly, you could see some smoke haze coming down across the Bass Strait, which may affect you.
Mala au kilikite ni usina mala lato au mai mua na lato manato to e wha manato tu langa le sa ona whai e Australia I le tapmin sanga tanwai e ala I le wha loa o le le fia fia I a Steve Smith le anau fia I le mta upu. Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.